kochere komwa nenu nekuwa zile kuringa mideko itapungua. Asante mama ulinifunza nkanchua, baba kasema kumbo mkura chumbi kununua. Tena siku lazi sirizi sawalanga, kwa baraka za baba na mama tunadua. Andie paparazi pingamizi wenye vianga, walosema ayawi ayawi yamekuwa. Oh,
yeah.
Pata ushukuru mana wanaoililia ni wengi sana, kwa tutaraka kuitoa ni kufuru. Nimefunzwa vumilia kushinda njana, ili kesho mahususi kusudio sinong'one. Embu ni chumu ni ringe washushuke, na ipete harusi na kuvisha waone, wakanyusumu wavimbe wapasuke. Kensi chumo kenda
ana meremeta,
kuta namba bloku vima dawa samani
ana meremeta,
so vijembe vya kanga wasi wazi mambo watarani
ana meremeta,
ya walupanga mwenye nyumba kajandani
ana meremeta.
Yenga yenga yoyo
yenga yenga
yenga
yenga, kwa heri tutaona
kwa heri baba mama.
Yenga 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 yenga,
tulisubiri kitambo, leo samaki kanasa kwenye chambo. Pongezi kwa kamati, yanavutia mapambo. Napata picha safi, nitani koma bando. Mwanamke usafi, ganga kulisukua. Umagirudisha riti, pia tukumfua. Kitana ni marashi, masaji kumichua. Kisha anza sayansi, viuno kutengua. Mambo ya kuzima tasima bani kuanga, washa japo kamshuma mumeaone shanga. Makeup uke nanda kaka suti kama mbunge
ana meremeta,
mulo changa muda kujiposa na punje
ana meremeta,
momo ndani shivo amekuja na fungwe
ana meremeta,
ula chanda ukishiba ruksa kafunge
ana meremeta.
Sasambua,
sasambu,
mina sasambua,
sasambu,
mitadi na sasambua mi,
sasambu, sasambua tone,
Mungu mmoja juu,
sasambu,
usishushe chini,
sasambu,
leza jitazame,
sasambu, sasambua tone,
Aisha kimo mitadi,
sasambu,
ipeza baroteli,
sasambu,
nyonga kibasikeli,
sasambu, sasambua tone,
damu na shika ukuta,
sasambu,
ifanye unasuka,
sasambu,
taratibu zungu,
sasambu.